Radio Pulpit, 657 AM.
Greetings once again in the wonderful name of our Lord and Savior, King Jesus. We thank the Holy Spirit in our midst this morning, as always, as we greet all the listeners at Radio Pulpit. Our scripture reading is in Psalm 139, reading verse 16, wakona. NL translation. You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid before a single day has passed. Yilo izwi kaNkulunkulu ekuseni. Manje, three important affirmation esizitholayo kule verse is that uNkulunkulu knows us. And okwesibili is that every day uNkulunkulu uyazi ukuthi senzani. And again, siyathola ukuthi okwesithathu ukuthi uNkulunkulu is aware of the individually daily activities. Manje la, the statement in the verse esifundile uthi you saw me before I was born. Manje, this is far beyond what we amba doctors ekwazi ukuskena umuntu ongekazalwa esesesiswini. The intensive thing kule verse ithi you saw me before I was conceived. Manje, it goes back to the previous verse 80, when I was woven together in the depth of the earth, your eyes saw my unformed body. Manje la uSolomon wabhala kubashumayeli 11 verse 580, as you do not know how the body is formed in your mother's womb, so you cannot understand the work of God, the maker of all things. The mystery in all this is that uNkulunkulu knew me and you. Singekazalwa, singekabikho kubazali bethu. No matter ukuthi wena uye wazalelwa ngaphandle komshado, out of wedlock. No matter ukuthi wena you are the result ye rape. uNkulunkulu wayekwazi before uzalwa. Manje sibona futhi ezwini likaNkulunkulu. Kunabantu abango Jeftani in the book of Judges says funa ngabo who were born out of wedlock, and the worst thing izwi kaNkulunkulu liyasitshela ukuthi umama wakhe was a prostitute. Manje sithola ukuthi but he's accounted amongst the judges abakwa Israel, the very person owazalelwa out of wedlock. The very person owazalwa a prostitute, but uma sibheka kumajaji kwa Israel, he was one counted one of them. And also in the New Testament, sithola ukuthi also we appear kuma generals akhona lapha ku Hebrews chapter 11. Manje, although the advanced technology can enable the doctors to scan and see the condition of an unborn baby in their mother's womb, are able to tell the gender, ukuthi gender yomntana yini. Manje sithola ukuthi uNkulunkulu yena wazi before kwenzeka lokho, ukwenzi engekazalwa. Manje lapha uma sifunda ku Genesis 25 sifunda ngendaba kaLeya othe make pregnant wezwa abantwana beshukume sisizini sakhe, and azange aye kumyeni wakhe, waya kuNkulunkulu eyobuza ukuthi kungani labantwana beshukuma wumpini yami. uNkulunkulu wamtshela ukuthi izizwe ezimbile. Manje umuphi udokotela ongakwazi ukuthi abone ukuthi khona izizwe ezimbile esiswini somuntu? Another one into uNkulunkulu ayisho ukuthi one will be stronger than the other. Umuphi udokotela ongayisho ukuthi omunye uzoba stronger than the other? And number three, uNkulunkulu wamtshela ukuthi the older will serve the younger. Manje, doctors cannot be able to tell ukuthi kwenzakalani noma ngabe i-technology advancing. Futhi bona bazi umntana makaphakathi ekumpini. uNkulunkulu ubazi abantu bengekazalwa. Manje ngithanda ukuthi sibheke ukuthi izwi likaNkulunkulu lona lithini. Sithola ukuthi manje laphayana First Kings, chapter 13. Sifunda ngendoda that prophet owayiphuma kwaJuda ethunywe ukuthi makahambe aye laphayana enkosini eyayinguJeroboam owayekhonza iThixo. Manje nomprofethi uma efika lapho uyababona benza lento eyokuqalekisa lelo altara labo, and khona lapho uma iliqalekisa i-altara wakhuluma amazwi ukuthi kuzozalwa indodana ekuthiwa uJosiya, and lo Josiya lona uyena ozothi kulabaprofethi abala abenza le mikhuba lena. Labo baprofethi labo amathambo abo azoshiswa. Manje siyabona ukuthi kwenzeka ezwini likaNkulunkulu lapho kusecond chapter second Kings kuchapter 23 kuyatholakala ukuthi lokho kwafezeka ngoba uJosiya makefika waba yinkosi eyayincane, and izwi kaNkulunkulu liyasitshela ukuthi uma kwelinye ilanga wacela ukuthi makuyohlenswa ithempile, makefika kwatholakala ukuthi laba bantu bakuza nomqulu, kutholakala ukuthi-ke manje uJosiya uthi bengingazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi senze kanje, mina ngangenza le zinto ezenziwa abanye abantu, kuthe wakrebhula iy'ngubo zakhe waze wathumela ubaba kaJeremiya ukuthi ake nihambe niye kumfazi onguHilda nibuze ukuthi uNkulunkulu uthini ngami ngokuthi ngivumelane nokwenza lezi zinto ngani, ngoba umqulu bengeka uboni ukuthi uNkulunkulu uthini. Manje lana sithola ukuthi ngalo Josiya wayengekazalwa kodwa uNkulunkulu wayesemthumela umprofeti ukuthi kuyozala inkosi ekuthiwa uJosiya. Noma makhe uma lo mntana ezalwa mhlambe wamnikeza igama ebengazi ukuthi manje wuye lo mntana uNkulunkulu akhuluma ngaye. Ekwagcina ngempela uma silifunda izwi likaNkulunkulu lapha ku-Second Kings ku-chapter 23 ku-verse 15 njengokusho kwalo mprofethi ukuthi kuze kwenzakalani, lithi leli lizwi then Joseph looked around, and when he saw the tombs that were there on the hillside, he had the bones removed from them and burned them on the altar to defile it, in accordance with the word of the Lord proclaimed by a man of God who foretold this thing. The king asked, "What is that tombstone?" The man of the city said, "It is a mark of the tomb of a man of God who came from Judah and pronounced against the altar of Bethel the very things you have done to it." Manje naku siyayibona lento ukuthi wayengekazalwa kodwa kukhulunywa ngaye laphayana kwincwadi yama Kings chapter 13 kuyaprofetwa ngaye, sekezele wenza zonke lezi zinto. Manje this tells us that uJosiya was in the mind of God prior to the time he was born. Njengoba ngithi manje kuseni kwanamhlanje, God knows your name. Uma sibheka indaba kaHilkiah owabiza igama lomntanakhe ukuthi uJeremiah, which means Yahweh establishes, wayengazi ukuthi manje lo mntana ozozala ongowakhe i-purpose kaNkulunkulu ngaye kuyini, until uNkulunkulu eyirivila kuJeremiah ngokwakhe makathi uNkulunkulu "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart, appointed you as a prophet to the nation." Laba bantu bebengekazalwa, but uNkulunkulu wayebazi. Manje in the book of Isaiah 45 verse 1, sifunda ngendoda ekuthiwa nguCyrus, uCyrus, who was foretold 176 before ezalwa. Kwakhuluma ngaye ukuthi manje uyena ozothi amaJuda mawehambile eye kwi-exile, uyena ozobuya abakhulule. Manje siyabona ukuthi uNkulunkulu usazile singekazalwa, usazile singekabi khona ngishilo ngathi noma ngabe uzelwe out of wedlock noma ngabe umntana ozelwe nge result e rape but uNkulunkulu kwazile akufanelanga ukuthi ubambelele kulokho ngoba siyisibona abantu beloku behamba bethi ngiyofuna ubaba wami la engakhona engazange wamazi lo baba engazange wamkhulisa lo baba ngani ngoba ucabangela ukuthi khona into eshodayo akukho lutho olushodayo uNkulunkulu wayekwazi uNkulunkulu unephepho yakho. Let me say this morning, God spoke about captivity long time before they went to captivity and down the line before they entered Canaan, because it was one of the punishment uNkulunkulu azikhuluma beforehand uNkulunkulu nalaphaya Isaiah 43 verse 1 uthi uNkulunkulu, I've called you by your name, you are mine. UNkulunkulu ukubize ngegama lakho ungowakhe. Sometimes la magama ethu yebo abazali bethu basinikezile but uNkulunkulu ukubiza ngegama lakho. UNkulunkulu noma ekhuluma siyakhuluma nakwabanye athi zibani bani ukuphi na uNkulunkulu Adam ukuphi na. Okay, uAdam ke was the first man, but ngithanda ukuthi uNkulunkulu uyasazi ngamagama ethu uyasazi njengoba athi uNkulunkulu, I've called you by name, you are mine. Manje siyathola ukuthi even noSamuel ngokwakhe uma ekhona lapho kuElisa sithola ukuthi ehlele ngumntwana uNkulunkulu wambiza ngegama lakhe. Manje believe it because he is saying to me and you today. John chapter 10 verse 3. UJesu uthi, the sheep hear his voice and he calls his sheep by name and leads them out. We are his sheep. He is our shepherd. In fact, he is our good shepherd. Osaziyo ngamagama ethu. Manje ku Psalm 139 verse 16. Lapha esifunde khona. Ithi before we were born, God knew each and every one of us. And we were covered. That when we mention Cyrus, Jeremiah, Josiah as an example to confirm our statement. Number two, that each and one a person's life was recorded in the book of life. And that God is aware of the individual and the daily activities esizenzayo. Manje, getting to point two, when it says all the days ordained for us were written in his book before of one of them came to be. Meaning that this book we read about here may be the one of the books written laphayana kwincwadi ka Revelation chapter 20 verse 12 ethi, and I saw the dead great and small standing before the throne and the books were opened. Another book was opened which was the book of life. This verse is enlightening a understanding here too. Ukuthi there are more books that are written ngathi and our daily activities. Ngoba manje even if sizohamba siye ku judgment day sibe phango uNkulunkulu. uNkulunkulu ubonile ukuthi imihla namalanga besenzani. Manje lana the issue of our hearts uNkulunkulu eyazi njengoba uJesu lapha ku Matthew 12:37 uthi, for by your words you will be justified and by your words you will be condemned. Manje namazwi esiwakhulumayo day after day uNkulunkulu uyawazi njengoba sithi wazi nama daily activities ethu. Angasijaja kanjani uNkulunkulu ngamazwi esiwakhulumayo uma ngabe uNkulunkulu ebengazi ukuthi senzani, uma ngabe uNkulunkulu ebengazi ukuthi sithini. Manje ekuseni kwanamhlanje lapha kuMalachi chapter 3 ngithanda ukuthi sifunde incwadi kaMalachi chapter 3 sifunde uverse 14 to 18 wakhona lithi leli lizwi, you have said it is futile to serve God. What did we gain by carrying out the requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? But now we call the arrogant blessed. Certainly the evildoers prosper, and even those who challenge God escape. Verse 16, then those who feared the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who feared the Lord and honored his name. Manje siyabona lana. Lithi zikaNkuluNkulu kwakukhona ababekhuluma okubi and kwabakhona abakhuluma okuhle ngoNkuluNkulu. And lithi leli lizwi kwakwabhala phansi. Wonke izinto bebezikhuluma. And uNkulunkulu wathembisa ukuthi labo bantu uyobabusisa. Athi kuverse 17, they will be mine, says the Lord Almighty. In the day when I make up treasured position, I will spare them, just as in compassion a man spares his son who serves him. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who did not. Manje siyabona lana lithi kuyobonakala umehluko wabantu abamkhonza uNkulunkulu nabangamkhonzi. Yileso sikhalo again esasenzwa uMoses lapha ku Exodus 33. Athi uMoses uNkulunkulu kuyobonakala kanjani umehluko phakathi kwethu nabanye abantu. Yiko lokhu nomphostoli uPauli ethi asikwazi ukuthi si mixe nabantu abangamfuni uNkulunkulu. Ngani ngoni ngoba kunomehluko. And the Bible tells us ukuthi there are the children of the day and the children of the night. Manje the third point that tells us that God is aware of the individual daily activities. The very chapter ebesifunda lapha ku 139 kuverse 7 and 9. Manje ku Job chapter 23 kuverse 10 ithi but he knows the way I take. Uthi uJob make khuluma ngoNkulunkulu. Uthi he knows the way I take. Manje uNkulunkulu akukho mangcwele into angayazi ngathi. Manje lapha ku Isaiah 43 God said to Jacob and he's saying it is you. Namhlanje uNkulunkulu uyazisho na namhlanje kimi nawe. Uthi fear not for I have redeemed you. I've called you by your name. You are mine. UJesu Kristu uthi, I am a good shepherd. I know my own and my own knows me. Manje uNkulunkulu lana siyabona izwi lakhe ukuthi uNkulunkulu wazi igama lakho. uNkulunkulu wazi igama lami. Uma sibheka, this is the very thing that you have spoken. Lapha ku Genesis Exodus 33 uverse 17 athi I will do for you. Have found favor in my sight, and I know by your name. Uthi lana uNkulunkulu ku Moses, this very thing that you have spoken, I will do for you. You have found favor in my sight, and I know your name. Manje sesivala bangcwele. UNkulunkulu uyawazi amagama ethu lapha ku Revelation 20:15. But the said part of it ithi, and if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Manje, the question is to me and you, sesivala namhlanje, is your name written in the Lamb's book of life? Njengoba sisho ukuthi uNkulunkulu uyalazi igama lakho. This is Apostle Gwen. Manje, i-phone number yami, it's 072-562-8850. UNkulunkulu asenze kahle. Amen.
Discover an abundance of life. 657 AM.
You can now buy your favorite programs and series of the past 38 years on eCompanion, Radio Pulpit's own online shop. Revisit programs by beloved presenters like Justice Chungu, Cecile Burger, Esti Geldenhuys, and Pastor Aaron Jelle. Books and CDs from various authors and artists, as well as Radio Pulpit t-shirts, caps, and other branded products will also be available on eCompanion, your one-stop soul food shop. Visit radiopulpit.co.za and click on shop. T's and C's apply.
It's difficult to face the overwhelming pressures of life alone. Sometimes we just need someone to talk to, someone to listen to us. And what better way to do that than through a quick and easy WhatsApp text? Whether you're having a hard time coping with school, family issues, being bullied, depression, or anxiety, speak to someone who cares today. Send a WhatsApp message to 064 0794-530-6805 or 0749-95-9085. Our I Am Youth Counseling team, Charles Dudoy and Danny Vambili, are ready to connect with you today.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.